Fomot e garka no kitina habru suka mator studio kala ngoddanta on kicciire mona ko habru jo aysa madde de munde abdul mun fofmo abdul
jamni wala kay aysa habru jidi e gaddande hitinantobe en alal o
der habru di de anani en puddiraade do bomi bi'eteedi asaka bomi fina tawa non ko de teton en duuti deriotra pindol meede men gaddane on tariki mamma lawali muhammad nasir suka ummatore jangino moyidi gadol silma hano wakkati men kantrana on fijoji men ko cinnul balli Banira jon kuma en puddireton en der region Zender to Abdurrahim Balarabe ardido sudu Sawara noddi hawrine batu jodo hale do yaadu yeso jandeji gande en dari rowani tewteru ko wada ko jande yaadu yeso hebaaki sanne dermu
non jati wadi aysa mikkintinen himbe duni fa handen ko der region Zender o enden ni wakkati tewteruuji di enden gadano rawani do sukabe hamre tefube berve mu en sukabe sappo e jeno kan en goni kebbu berve o enda non du faan tefube bakabe enden do sukabe hamre sukabe sappo e jetato kan gon kebu bakamu e batu joda hale wadangu wadama to andan zender nangude chapande tati lewru mars tan dubu juna didi e laso e didi warde go lewru avril du andan en kettino ko olivier akso bavi waddi firta dengal fulfulde
bal tati batu joda kale matena zender do hawra ko to himbe kema taton gam batte alle e yaadu yeso gallure zender de andan farfilla janginol nuru saidi goto e horbe syndicaji ngar fotte batu o
je a pris beaucoup de choses
nebi ekitade kulle kewde e jogitade ko du to min ka l'école ami mitindino nimbe gam wi'a kana jangirde l'école fu no hani gollirde e ko min gadana dum
kon nave fait
jangob université Zender ngardo inde mabbe on biitede Suleiman Naziru o wi ko way hebede e le bato enda no darni horebe
je pense que c'est
hebude nodda be juude mun tawa der fi jande be fu le gallule Zender dum hunde ko wodinam be kabi wadde gollal lobbal deni ardibe hawzu be kabi wattude ko be kali dum e kunta
au rendez-vous
en be warbe fotti e batu odo ni be ngala fu sikka jonka ko be ngol be kettinani ni fedde jinaande gan tokkitaade ko wada ile batu endam kanyu e gollude kande golledde endam
bannira bomi asaka bomi fina tawa non ko suka ummatore gadata der areo wakkati lamrura dewgal
non jati wadi aisa bomi fina tawa didu ni fa hande de en dari hande sukabe ummatore hewbe jiaabe e cekantaraaji areo de endan ni bawa bomi di endan en kettino ko Abdulaziz dan yumma waddi firta dengal fulfulde
bomol mitewa asaka ko wallato sukab rewbe worbe jiaabe arewa e be gaddum du wakkati be ke batu bomol goldu e burundira wawde dum saadu shaibu
ita asaka kantre
asaka e hore mun no bomi non fina tawa gattedo illu e mamiraabe amin jidudo majjide ko sukab ummatore ngoni no jeggitan hande
ta sana man char ita
hande enda sukab ummatore hewbe be dogan duci no bawi bomol asaka goldo nu banya mabo goto mo dogan duci
leni bomi asaka na wada to minen warbe natata mboma mburto rewbe nata miden nana beddun sanne bawdi dondonoji fu no gatte dermu
bomol asaka ngol no weli suka ummatore sanne baabe ekita kidum ben en
don der dogan duci e der gure laddeji miden jaha to bomi asaka to min bawa bomi asaka amma miden yewa ndeno wade gam no weli min sanne
tana birgim
gollo bomol hunno ko firto balli suka ummatore sane ba ko dun taa dum fijo non e dum woddu kebal yaade e mabu fi bawdi ben endan sabo be cankintene bih
aisa en gewto enden difa to dum wadi wakkati handen ko sukaabe ummatore godon puddi golle lu haaki
non non bannira suka ummatore ben e be gada golle de ni gambe keba ko be kuntira haajuuji mabbe men kettino ko banni me lildo men gidi abdurrahman ko dum firti dengal fulfulde
e dum mulana munaji
jondo mi de don kiryano mo alla heewtini nyande alarba min jahalo nimbe no noddete non min kalda hokkude jomlore ujinaji chapande tatima ujinaji chapande nay miden nanga misali dobe lelli gisoje e changalde nden lo hakino no woduno sembe amma hande Allah e rafi kejarande enagu tawada o dum boytiri wakkati mun den lewru lo hangal no wade kile didi na tati ndeni min kabi loreji didi miden jada e bosaji chapande jeddi ndeni miden loho nder jemma min burta bosaji sappo e nimbe nayo ko yata filade tewumbirdeji ladde
zaimu dawo mun kawona makina
bandiraawo joni kuma wakkati yewtere pindiwol meɗen no en gadda e taariki mammal lawwali mahammad nasiru suka ummatore janngino duuɓi makko 32
aysa suka ummatore o omo sowire papis papis suka ummatore o duni fa hannde no heɗi yawrude golle muɗum ɗe enɗen yeeso en kettino ko mohamed mamma waddi firta ɗengal fulfulde
hitaane duuɓi ujunaaji 2010 suka ummatore indirteɗo papis naati nder golle gaɗol silmaaji golle moodi baku o handi o waɗude nde o naati nder golle silma ko o miijay
no wodi no nder nokku gom to goɗɗo hanno janngude qur'ana min kayne illa jottinomi nokku to silma on watte tawi miɗo jogino ayare nde e hoore am nden kemmi janngude ɗum ni keɓumi faamude ko e gaɗol silma neɗɗo no wawi tindinde nimɓe
papis waɗi inde nder gaɗol silmaaji mawɗi e leydi niger
mi golli nder silmaaji waɗooɓe silmaaji heewɓe mi golli nder silma leyɗe adunaaru gaɗɗo ɗo nder niger hawtaade ɓiɓɓe nigeria fuɗɗirananana gaɗol jalliniiɗi caggal mu noon puɗɗumi gollal dow masinaaji to safiya gaɗuɗo silma ɗum walli kam du yaade dow innde maraadi nder duuɓi ujunaaji 2015 to ekkintinol ɗo nder ñamey ko bindol silmaaji ɗum walli kandu faamude noy silmaaji
un cinéma nigérien
caɗaale ɗe o yi'i nder golle gaɗol silmaaji fuu haɗay o accita gollal ngal
ndeni wi'aama silma no haani goonga waɗte nder mum ɗum waɗi ko suulaare no tawa nder mum lobbaaku waɗte nder gollal ngal ngam huunde noon ko hollete jama'aare fuu heɓa o ɓeyda woɗɗo aade
ko mahamman lawwali mahamman nasiru indirteeɗo papis tuugiyaago yeeso woni o waɗa silmaaji kewɗi daɓɓi ɗiɗɗi dow jannde sukaaɓe ummatore
joni kuma saynata nder fijoo coñinol ɓalli
aysahar ko darta fijoo coñinol ɓalli ɗe nden ni so kettinoɗen ko habibou garba waddi firta ɗengal fulfulde
ele ɓataaki neldaɗo to feni foti kaf on enɗan holli wiide ke nokku latol bal stade général seni kucce wawata waɗede latol bal mawɗo gadenɗa allah e heɓa hiɓɓinde kulle ko laati kaf kañum e fifa no terseni tawe hiɓɓi e dow nokku heɓa waɗa latol bal ngol enɗa
ɗo men kantani o habaruji amen ko sukaaɓe matore metti kettinaki on kettini men do en giɗi hettinako habaruji o ñoon dow laya rttt ɗimma jo joɓata buuɗi ba goto sege ciire godi on kiyari